number one. Kuishi kwingi kuna mengi ila kama we bado sijamwona. Baby bado sijamwona wakukufikia tarobo. Kichwa kina mambo mengi ila upendo wako bado na uona. Nikifumba macho bado na kuona. How beautiful you are, baby. Basi napenda unavyonidekeza baby. Nikikosea unigombezi unanielekeza baby. Mwenzako napenda unavyonidekeza darling. Nikikosea unigombezi unanielekeza baby. Na kama sio mtu wako wewe, utulivu ningeupata wapi? Kama sio moyo wako wewe, baby, upendo nautoa wapi? Kama sio
nakusa tena utadhania sio wangu, kama sio mali yangu, oh, msiri wangu. Kama ndo kwanza namwona, ameridhia shida zangu, na iki kidogo changu kikubwa cha barabu. Tukikosa wali atadonda, asapora nikwambie, hakuna neni jua mie. Kama ambavyo baby, vile unavyo baby. Basi napenda unavyonidekeza baby. Nikikoseo nigombezi unanielekeza baby.
Mwenzako napenda unavyonidekeza darling. Nikikoseo nigombezi unanielekeza baby.
Kama sio utu wako wewe, utulivu ningeupata wapi? Na kama sio moyo wako wewe, upendo ningeutoa wapi? Na kama sio